radio muhani radio ijwi ry'America ivugira i Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Hashize imyaka 25 leta y'u Rwanda ifashe icyemezo cyo gufunga inkambi z'abanyarwanda bari muri Zaire mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Hari impunzi miliyoni imwe n'ibihumbi hafi 200 nk'uko byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka w'1996. Mu majyepfo hari inkambi 34 zirimo impunzi 5526. Mu majyaruguru hari 719 bari mu nkambi 5. Inkambi zimaze guterwa, bamwe mu mpunzi bakwiriye imishwaro bigabiza amashyamba y'inzitane. HCR ivuga ko abagera ku 250 bagaragajwe n'amafoto yafatiwe mu kirere, abandi bagaruwe mu gihugu. Nk'uko HCR ivuga kandi, abagera ku 562 batashye mu gihe cy'iminsi ine gusa, muri bo harimo abakuru n'abato. Kuva ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye, abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze babaye muri ibyo bihe by'intambara, amashiraniro n'amage, abantu bari bamaze imyaka bataravuga uko byabagendekeye, batangiye gutobora bakavuga iby'inzira ndende bagenze n'ibyo bayihuriyemo. Abari mu Rwanda bagahamagarira bene wabo bashakisha gutaha, abari hanze nabo bagashakisha babo bashize amanga kandi bamenya ko bari mu Rwanda bikabanezeza. Hari abana babuze ababyeyi mu gihe cya Jenoside bakiri bato, bagatorwa mu mirambo n'abagira neza bakababera ababyeyi. Mwaka w'1994, Olivier Muhire yari afite imyaka 10, yabonye nyina na bamwe mu bavandimwe be bapfa, yaburanye na bakuru be na n'ubu bagishakisha. Bari baraburanye na se waje gutaha mu Rwanda. Olivier Muhire atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, umudugudu wa Murama. Ntacyo atakoze kugira ngo inkuru ye n'abavandimwe be igere ku gasaro kaburaga.
Nari nagerageje kwandikira birananira,
yego,
ariko nyura kuri Eric ndamutuma, ndakeka ari yariwe wantemekiye. Nagize ikibazo n'ikiganiro mukunda gukora agasaro kaburaga, naracyumvishe numva ndagikunze. Ariko biza guhurizaho n'uko nanjye muri 1996 naburanye n'abavandimwe babiri, tuburanira mu cyahoze cyitwa Zaire, ubu ni Kongo.
Abo bavandimwe bawe bitwa nde?
Uwitwa Yakaremye yitwaga Yadutije Yakaremye, undi yitwa Nshimiyimana Sajeri. Twari dutuye mu nkambi bitaga Igatare, senyutse twinjira mu mashyamba tugiye twerekeza ahantu bitaga Itongo. Batuza kuburana nabo, bagenda bagiye gushaka amazi yo kunywa. Bagiye amasasa aravuga, turiruka tubatandukana. Kuva icyo gihe nanjye ubwo nahise umuryango wanjye bahise bawica, mama n'abandi bana bose. Noneho nanjye ntoragurwa n'umuntu w'umukuru aruje, anjyana mu kigo cya Korale Kigoma, amvanye Igoma anzana ku kigo kiri ku Gisenyi. Ku Gisenyi banzana i Kigali, kuko njye ntuye mu karere ka Nyarugenge mu cyahoze cyitwa Komini Butamwa. Ubwo bangeje mu kigo cy'imfubyi kiri Kacyiru, mbamo amezi 6 kuko nta muryango wari uhari wanjye. Ariko nyuma abaturanyi baho nari ntuye biyemeza kumfata.
Urashaka kumbwira ko wanyuze muri SOS Kacyiru?
Yego. ariko nari nabanje guca muri muyo ku ise mvuye muri muyo ari bigoma ubwo bikakiru abaturanyi ubwo baje kumfata ndaza mba mu rugo nyuma y'imyaka ibiri ndumva ari muri 98 umubyeyi ari papa arahunguka nabonana ariko abandi bakuru banjye bo nta yambwiye ko ntawigeze abona nta makuru yandi afite ubwo rero maze kumva mu kiganiro umukoresha ngo akitoza atarukaburaga niyo mpamvu nahisemo kukwandikira ndavuga nti ntabwo mbere nifashishije mwebwe ntabwo mwamfasha kugira ngo ndebe ko nabona abakuru.
Wagize neza ubutumwa bwawe nk'uko abivugaga umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Eric Bagirubusa yangejejeho, niyo mpamvu naguhamagaye. Muhire, muri 96 wari ufite imyaka ingahe?
Muri 96 nari mfite imyaka 12.
Iyakaremye we yari afite ingahe?
Iyakaremye yavutse muri 88 rwase 25. Nshimiye Imana Saveri yavutse muri 82 afite 14.
Yego. Papa wawe yagarutse mu Rwanda muri 98?
Yego.
Hanyuma se yatandukaniye na Nshimiyimana kimwe na Iyakaremye, batandukaniye itongo abaheruka ryari?
Uwo munsi umubyeyi papa niwe wabanje kugenda, agenda agiye gushaka amazi yo kunywa. Amaze kugenda bakuru banjye bakiri batekiri bakuru nta kuntu kitajya gushakisha, nabo bahita bagenda uwo munsi. Iragenda umunsi umwe ariko batagendeye isaha imwe ntabwo bajyanye. Ubwo rero baturasheho nibwo twahise dukwiruka, bamwe mama n'ababiza n'abandi barabica bashiki banjye kugara ndi njyenyine. Urumva bakuru banjye bari bamaze kugenda na papa yagiye, none papa we twarabonanye ari twarabonanye arahungutse. Abo bakuru banjye nibo nta zirengero ryabo.
Nta muntu wundi wigeze ahunguka uretse papa wawe? Nta muntu wigeze ubona ko ngaho i Rwanda baba warabarabutswe?
Hari uwo nigeze kubaza amubwira ko ashobora kuba yarabonye Nshimiyimana Saveri umurumuna wa Iyakaremye nyine, ariko batari kumwe, amubona amubwira ko arimo gushaka kwerekeza muri Mozambique. Nayo makuru mperuka, nta kindi kintu yongeye irambwira ati nanjye namubonye nibuka ko tuganira gute.
Nshimiyimana aramutse akumva ubungubu kimwe na Iyakaremye bashobora kuba baratandukanye batari kumwe ariko bose bariho, abo bombi bakuru bawe, niba bakumva ndahamya yuko niba bakiriho ndasaba cyane kugira ngo bakiriho. Bamutse bakiriho ufata iminota isigaye, ni umunota umwe usigaye, ubabwire, babwire amakuru, babwire n'icyo ushaka kubabwira nka murumuna wabo.
Nka murumuna wabo nababwiye, nabamenyesha ko ndaho ndi i Kigali mu Rwanda. Ubu ndubatse, mfite umugore n'abana babiri, babaye banyumva rero Kigali mu Rwanda ni amahoro. Banyandikira se, bampamagara, bakunyuraho, nkabona aderese zabo tukaba twavugana birambuye kuko ndabakumva.
Muhire Olivier, ndagushimiye cyane, ukomere kandi ugire amahoro.
Yego, namwe murakoze cyane, ndabashimira.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Umunyarwanda yaciye umugani ati agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo. Hari abantu benshi bagenda n'intimba, umuti mwiza wo kuyicyaha ni ukuvuga ikiyitera. Umwana wabuze umubyeyi, umubyeyi wabuze umwana, umwana wabuze umuvandimwe, abo bakeneye guhozwa. Hashize imyaka 25 umubyeyi asize umwana mu mahanga ataha mu Rwanda, ntiyamusize amwanze, yashatse kumwanza ramira muho umunyampuhwe. Uwimana Dani atuye mu karere ka Ruhango mu kagari ka Nyarurama umudugudu wa Gahunga.
Umwana twaganiriye muri Kongo aho bita indumu, ubwo ariko nkabarahuze ari umuntu namusigiye kubera ko twari mu gihe kimeze nabi. Ubwo namusize ni umuntu namusigiye naje uko umwana namusize, nuko ubwo rero imibereho ye sinzi, mbega uko imeze, sinzi uko ameze, sinzi ko akiriho.
hanyuma se uwo mwana wamusize induma ugiye he?
Nari ntase mu Rwanda.
Usiga umwana muri Congo uritahira?
Kubera ko nge nari ndi mu mashyamba, noneho uwamunyatse nawe yarari aho yarari hari hatuwe.
Yego.
Rero naje gusubira inyuma, ntabwo ahubwo nagendera aho umwana yarari, naje gusubira inyuma kubera ko twasumerewe nabi, ni uko umwana amusize.
Hanyuma uwo muntu wamusigiye ni umunyekongo, ni umunyarwanda?
Oya, ni umunyekongo. Ahubwo sinabashije kumenya izina rye kubera ko mbega naramumuhaye ubwo mu minsi nk'ine watwagarutse ntamenye izina rye.
Uwo mwana Elifazi ujya kumuha uwo mubyeyi kugira ngo amugufashe yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka umunani.
Ni wowe wenyine mwari musigaranye, wambwira aho nyina yari ari?
Nibyara mufite nyina ntabwo twari kumwe. Nge twavanye mu Rwanda kugira aho ngaho muri Congo, ahubwo naje guhunguka gusanga twanga ari mu Rwanda umugore.
Ubwo Elifazi umusize muri Congo utamwanze, ari uko uhisemo kumuha ushobora kumuramira?
Niko byari bimeze, kuko inzara yari yatwitse mu ishyamba. Noneho umugiramana yaza kuza akanyaka nkamuha kubera imibereho mibi twari dufite.
Ni we waje arakubwira ati uyu mwana mumpe mukurerere, cyangwa niwe wagiye kumurebera mu mugo?
Uwo niwe wabimbwiye, niwe waje aramunyaka ati rwose mumpe mukurerere, kuko yabonaga ko dufite imibereho mibi aho twari dufite.
Ni umunyampuhwe. Ariko se ntabwo wigeze unatekereza ngo ugire uti reka mubaze izina rye ndimenye ndifate mu mutwe, cyangwa se mbyandike ahantu ndigumane?
Ntabwo nabikoze, kuko amujyanye nanjye hahije urebye nta n'icyumweru cyasize, kuko ngo twahise tugaruka inyuma, kandi aho uwo mwana ari n'uwo muntu yari atuyeho hari imbere. Rero twahise tugaruka inyuma y'aho twaturutse tuza dutaha mbega mu Rwanda. Nabwo kandi n'abanyaneza bari baje batubwira bati rwose nimuze tubasure. Ubona rero uko badutoraguraga twaretse n'inzara, tubonye abagiraneza batuzana gutyo, ubwo umwana asigara gutyo, kandi tunamenya n'izina ry'uwo muntu namusigiye.
None se aho hantu hitwa Induma harazwi muri imyaka 25 ishize, ntabwo wigeze wisuganywa ngo ugire uti ngiye kwemera nsubire muri Congo nongere nkore iyo nzira ndende ngera aho uwo mwana namusize ndahazi? Byaba ngombwa ukanasaba Leta y'u Rwanda kugufasha kugira ngo ujye gushaka umwana? Imyaka 25 byose ishize, wigeze ugerageza gusaba ubufasha kugira ngo umwana wawe ujye kumuzana?
Aya, nigeze kubikora. Banyereza aho biturunda.
Yego.
Ndagenda ndashakisha kuri Croix Rouge, ahubwo baza kuduhamagara ko hari abana ngo bari baratoye.
Yego.
Ndakugenda nahagiye hafi nk'ukwezi. Ubwo rero naje kumubura mutakishije siti intege, ntabwo nongeye gukoresha gushakisha. Uretse ko numvise mugira neza, ndavuga ntuse abantu bagita bagira neza, ntiwakongera nka bintu ukuntu nabona nabo nk'abategereje ukuntu byangendekeye, areba ko Imana ifashije kandi nawe ibafashije ko hari icyo mwafasha.
Nta wundi muntu wigeze aguha amakuru ye ngo akubwira ati ahantu narahanyuze narahageze nahasanze umwana wawe ari amahoro?
Ntawigezeho amakuru rwose, kereka kera nabwo umuntu wabimbwiraga yari umusirikare ngo ahageze arwana ari ku rugamba, ubwo aza kumbwira kumpa amakuru ngo umwana aramubonye, ngo ndetse ngo amubonye umwana ngo aza kumwita. Ariko njyewe nta kintu nabifatiyeho nk'ukuri, ukwiye kuza kuba ari ukuri yenda barabonetse. Noneho uwo musirikare yari no kuntumaho ngo nifotoze ndoherezeho amafoto, naje kwifotoza uwo musirikare wari uhari aza kumbwira ngo baze kuhimuka n'abantu bari batuye kuri iyo santere, nabo ngo barahunga bajya ahandi, umwana ngo bahita bamujyana gutyo batanga kundeka nayo. Ariko rero numva nta gaciro nabihaye.
Uwo mwana akaba yarashoboye kujyana n'abo basirikare?
Oya, yajanye nabo bari bamufite ko yambwiraga umuntu.
Uwimana Dan, ndagushimye cyane ko wategereje ko tuguhamagara kandi ukaba ufite icyizere ijwi rya Amerika. Komera.
Rwose Mana ibahe umugisha rwose Mana.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga. Hari abana benshi bajyanywe i Burayi mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1994. Abari mu bigo by'impfubyi bashoboye kugera i Kanombe bagiye rugikubita. Bamwe muri bo ntibazi niba bari bafite umuryango, ntibazi niba hari uwasigaye. Urugero ni uwitwa Nyiraneza wavutse ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi 1989. Mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1994 yari mu kigo cyitwa Les Eritrines cyari muri komine Sake muri Kibungo cyayoborwaga n'umubirigi nyakwigendera Georges Selisse. Umubyeyi wese waba waratanze umwana wari ufite hafi umwaka umwe mu mwaka w'igihumbi 1990 akamusiga mu kigo cyafataga abana kikabohereza kurererwa i Burayi cyari muri Sake. Uwo mwana afite ikintu kimuranga cyihari, yari afite ubushye bukabije ku kaboko k'ibumoso. Yitwa Nyiraneza. Wakumva amuzi cyangwa se azi ababyeyi yahamagara Agasaro Kaburaga. Hari mu bana bari mu ndege ya nyuma yavuye i Kigali ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane 1994 agera i Buruseli mu gitondo ku itariki ya 14. Hari abandi bana babiri mushobora kuba mushakisha. Uwitwa Ntibaringanira wavutse mwaka w'igihumbi 1990 kimwe n'uwitwa Nyiramajyambere wavutse mu mwaka w'igihumbi 1989. Niba umwe muri abo cyangwa se bombi ari uwawe, gana Agasaro Kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hari undi mwana nifuza gushakira ababyeyi cyangwa umuryango. Yitwa Mutuyimana, yavukiye muri komini ya Rukara aho ni muri Kibungo ahagana mu mwaka w'igihumbi 1989. Yajyanywe i Burayi yavuye mu kigo cy'impfubyi cy'i Masaka. Nawe arashaka umuryango, yavuye mu Rwanda muri 1992. Urupapuro rumutanga rwashyizweho umukono na Dr. Ngendahayo Placide wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge Nyarwanda. Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika n'umwihariko wa Murisanga. Nyirabasinga Adela utuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Gasharu, umudugudu w'abacitse ku icumu ararangisha umwana yabuze mu mwaka w'igihumbi 1994.
Yego. Ubwo rero umwari sinzi ukuntu yatangaho kinyise irahita igatwara.
Uwo muntu wo muri Minuwari uramuzi?
Ntabwo muzi pe, gusa nanjye ni amakuru.
Uwo mwana wawe yitwa nde?
Yitwa Ngirababyeyi Eridopoli.
Mwari mutuye hehe ku Kibuye?
Nari dutuye aho bita i Ruganda.
Uwo mwana wabwiwe n'iki ko ari aba Minuwari bamujyanye?
Yo, nanjye ni amakuru nanjye nahawe n'umwana wanjye, nawe yarayakuye ahandi, yarayakuye ku muntu ujya hanze aho ngaho mu Bufaransa. Nyine
uwo mwana wawe waguhaye ayo makuru muri kumwe?
Turi kumwe hano rwose.
Wamumva tukavugana?
Namuvuga.
Yego, muraho.
Murakomeye?
Yego.
Uri hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Yego, natwe turashaka kubona agasaro kacu.
Witwa nde wowe none?
Nitwa Umutesi Clarisse, ariko muri icyo gihe nitwaga Dorosele, kuko Elidefonse uwo musaza wacu twabuze niko yarangi anzi nitwa Dorosele. Nahuye n'umuntu duhurira ahantu turi kunywa agacupa, noneho arambaza tutuye, ndamubwira nti nkeye kinyinya tite ati kinyane ukavuka indamwa na gukinyare ukavukiye kavukire ni kutini
yego
aho bitse ngo gusaronye nuko ndamubira nti arambaza cy'ababyeyi bawe bari mu ndaba mubwira nti yaba hari umubyeyi umwe data baramwishe bamwicana n'abavandimwe bane ndamubwira nti data bamwisaga runaka kumuremyero ni mama yitwa Nyirabasinga Dera
hanyuma uwo muntu mwatangiraga agacupa kubwira ko uwo mwana ashobora kuba yarajyaye hehe andi makuru yaguhaye nayahe
arambwira ati hari umwana baziranye wagiye mu Bufaransa ngajyanwe n'abaminwari
yego
wabo hari Karongi ndetse baramwica hanyuma wenga abaminwari baramutwara mu Bufaransa
uwo mwana yitwa nde
yitwa Manuel musaza wanjye ariwe Elidefonse ako gasaro kazi kari hehe mu Bufaransa
yaguhaye adresse yaho kari
nta adresse yampaye kuko icyo gihe nta telefone nari mfite
uwo nguwo wabikubwiraga uza aho ari magingo aya
aho nzi atuye mu birembo
bihe
Kinyinya
ushobora kuzajya kumureba cyangwa se ugashaka nimero ye ukayimpa tukavugana
nayishaka
ntegereje yuko umpa uburyo bwo kuvugana n'uwo muntu utuye ku Kinyinya waguhaye amakuru dukeneye kugira ngo dukomerezeho hanyuma dukomeze ubushakashatsi turi uko twabona Ildefonse
ngira ababyeyi
ndagushimye cyane kandi unsezerere kuri uwo mubyeyi
yego natwe turabashimiye cyane ku bwitange mukora mu kugaragariza n'ukuri
murakoze cyane mubyeyi ngaho rero mukomere
yego mama uri ntwari cyane
Imana yakuduhaye ko kagira Imana we dufite icyizere ko tugomba kubona agasaro kayo hari n'abandi wagiye ufasha Mana ntabwo ari twe bizanga
Imana izabikora
ntabwo bizanga n'ukuri
yego
Imana iguhe uhawe uronke yagure amanywa n'ijoro
urakoze cyane
nimero zishaka ubwo aho Imana ndazikohereza uwo muntu araziguha
uwo ni Emmanuel niryo zina yampaye ambwira ko ashaka gufasha umukecuru Adela Nyirabasinga utuye umudugudu wa Gasharu wabacitse ku icumu muri benshi mugenda mufasha abatishoboye n'abatabishoboye kugera ku ijwi rya Amerika mugambiriye kubafasha kwishima
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro ka Buraga umwihariko wa muri sanga ku ijwi rya Amerika Efrasia ufitine mutuye mu Buholandi aturuka mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga ararangisha abana aberenye na wabo abahungu babiri bavuye mu Rwanda dore hashize imyaka 31
abana turangisha na abana babiri b'abahungu umwe yitwa Ngezaho Umuremyi Garasiye yavutse mu 1984 undi yitwa Manirarora Silvestre yavutse mu 1986 uwo wa mbere yitwa Graciane abazungu bamaze kubatwara bamwise Rora bonera Bureni mu Kinyarwanda cy'iwacu hanyuma uwitwa Silvestre bamwise Michel
andi mazina bafite sinayabo bagumanye cyangwa bafashe ababyeyi babo bashya
ayandi mazina ntabwo tuyazi ayo ngayo abiri babahaye nyuma niyo twamenye nyuma yuko bamara kugenda duheruka amakuru yabo muri 91
impamvu mbikubaza nimba barakwiho Graciane bagashyiraho Laurenti kuri Ngezaho Umuremyi bagakuraho Silvestre bagashyiraho Michel kuri Manirarora ubwo yenda nayo mazina ya Kinyarwanda bayavanyeho
ntabwo twabimenye kuri ibyo nta makuru dufite
abo babajyanye mu Bufaransa ni bande bageze mu Bufaransa bate
mama wabo yitwaga Nyirangeneye Imakire ubwo twamwitaga Makurata yabajyanye yanyuze muri Minaloc hanyuma Minaloc imuha urupapuro rwo kujyana abana bohereza abana muri Orfelina yabaga i Masaka yari iyobowe n'Abafaransa nuko rero yabajyanye abasigaye atyo hanyuma ayo makuru n'ayo mazina ya nyuma baje kuyamuha baragezeyo byose byabereye imwe muri uwo mwaka w'1991
iyo orfarina y'Imasaka yayoborwaga n'Abafaransa ari Masaka hehe
ntabwo mpazi neza ntabwo mpazi ko nanjye ni kera nanjye nari umwana numvaga babivuga hari n'udufoto baboherereje bamaze kugera mu Bufaransa ngo ni muri uwo mwaka wa 1991 utwo dufoto nanjye baratumpaye ndadufite
ushobora nanjye kumpaho nkareba uko basa
yego ndatuguha minsi ya Venise
ariko ubundi ufite inema aba bana mupfaniki
murakoze nyakubahwa Venise aba bana navuga ko ari kwa data wacu n'ibyo mu miryango ariko icyo gihe bagenda nanjye nari muto ntago mu by'ukuri nambibuka neza nanjye ntago mbibuka neza gusumba na makuru yo mu muryango dukuriramo tugakora tuyumva tuyabona nuko nguko ngo rero nakurikiranye kiriya kiganiro cyanyu mukora kuri radio ijwi rya Amerika yitwa Agasaro ka Buraga ndavuga nti ariko nanjye wabayegera nkababaza mukareba niba hari icyo mwadufasha nubwo buryo byankuruye numva nanjye nibutse yuko dufite abana bagiye muri ubwo buryo
nyina wabo yaba akiriho
nyina wabo yitabye Imana muri 1993
hanyuma ajya gufata icyemezo cyo kujya muri minisiteri kugira ngo abana batange hari uwaba yarabimushishikarije
nyakubahwa Venuste ayo makuru ntabwo nayamenya ni kera urabona ko na mama wabo nawe yitabye Imana kera ariko ntekereza ko hari impamvu zatumaga kiriya gihe ababyeyi biyambura abana bakabajyana muri biriya bigo ntabwo nabasha kubimenya murambabarira
ufite inema rero ndagushimira ubwo butwari n'umuhate wagize wo kumva ko abo bana ushobora kuzababona tuzagufasha uko dushoboye tuzakubwira nitugira icyo tugeraho
murakoze nyakubahwa Venuste wenda hari nk'akantu nakongeraho uburyo mwabwiramo abo bana wenda bashobora nabo kwibuka baramutse babonetse icya mbere ni uko bagiye ku mazina ya mama wabo wenyine Makurata ngo niryo twari tuzi kuko papa wabo nawe yari yaramaze kwitaba Imana kera ikindi ni uko bari bafite abavandimwe babo bavukana mu nda wabo bari batanu sinzi wenda niba amazina yabo akenewe ubwo nabyo hari bishobora gutuma abana bibuka
amazina wayampa
yego umukuru wabo yitwaga ibintu n'Imana Didas niwe wari imfura y'iwabo hanyuma hakurikiraga witwa Rukara ibyo nanjye niryo nibuka hakurikiraho uwa gatatu yitwaga Niyonzima Julie uwa kane rero ni uwo nguwo ngezaho Umuremyi Garasiyane wiswe Rora hanyuma uwa gatanu ni uwo nguwo Manirora Silvestre wiswe Michel hanyuma ikindi nibuka nuko bamaze kugenda mu kwa 12 mu mwaka w'1991 utwo dufoto batwohereje uriya mutoya witwa Manirora Silvestre yari yavunitse n'uboherereza mama we n'abavandimwe be udufoto ari nabwo nyine baheruka amakuru yabo nyuma ntago bongiye kumenya yandi ngira ngo ariko nk'izo informasiyo baramubabaye bahari bo bashobora guhita babyibuka nubwo baba
hanyuma se aba bana bakuru babo ari uyu Julien Niyonzima ari uyu Rukara ari uyu Imana Didas baracyariho
amakuru namenye no kwitwa Rukara yapfuye hanyuma abandi babiri baracyariho ubwo byansaba kubashaka nkabaza amakuru yabo nabo
niba bakiriho ni amahoro ni ukugira ngo
baracyariho
ni ukugira ngo dushobore kuba twagira amakuru twaha abandi bana dushoboye kubabona nabo tubahumurize tubereke ko hari amakuru dufite mu muryango wawe
aba babiri barahari Venuste ibintu n'Imana Didas na Niyonzima Julie barahari
hari ikindi wumva ushaka kongeraho ntakubajije
ikindi wenda hari bashobora kuba batibuka ururimi rw'ikinyarwanda
birumvikana
ngira ngo biragoye mufite uburyo muzabinyuzamo mukagirana ibiganiro twizeye ko bazaboneka uko hari nta yandi makuru yavuze ko bapfuye bashobora kuba bahari nubwo bakuze twizeye ko bazaboneka kandi prema turabashimira akazi mukora ibintu byiza twavuga ngo Imana ibashyigikire
murakoze cyane
Agasaro ka Buraga
ikiganiro agasaro kaburaga ni ikiganiro cyo muri mitima n'urubuga rususurutsa hakavuzwa impundu z'ababyeyi nyirabashyitsi Jacqueline utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera akagari ka Cyaruzingi umudugudu wa Gisura rurangisha basaza b'Ibizimana Filipo na Nkuba na Rafaeli yamaze igihe yandika ariko ntiyacika intege naramuhamagaye anyakira n'ibyishimo
narabashakishije ngura nimero zanyu nkajya numva Gasabo kabuze nkashaka aho nanyura bikananira bimwe nyine numva ngo ni kwingo banyirango ngo kuri radio siveho turahandikira tuburo dusubiza mu gitondo rero numva Gasabo kabuze numva umuhungu umwe nyine aravuze ko yagiye kuri Facebook akaba ariho avana nimero zanyu ndi umwana uri mu rugo ndi ngira kuri Facebook undebere ko twabona izina ry'umupapa tureye ko twabona nimero nange ndamushaka ngo ndebe ko yamfashe kuko mfite umuvandimwe nange wabuze.
Uwo muvandimwe wawe mwaburanye ryari?
Mwaburanye 1994 mu ntambara yakoraga muri Croix Rouge Kacyiru. Yari musaza wanjye nyine nkurikira bwa kabiri.
Yitwaga nde?
Yitwaga Bizimana Philippe. Hari n'undi twaga Rafaeli Nkuba na Rafaeli nawe nakurikiraga nyine barahunga baragenda bagera muri ko muri yahitwaga Zaire kera ariko njyewe nsigara nyine I Kigali bagezeyo rero ntago nigeze mbona bagaruka narashakishije ndahura ariko rimwe numva hari umuntu umbwiye ngo yigeze yumva ngo ijwi rya Amerika ngo rivuga ngo ari gutangaza Bizimana Philippe ngo ashakishe umuryango ariko njye sinabyumva babimbwiye nyuma ndavuga nti noneho nanjye nzashakisha numve nimba kibaho koko cyangwa ari amagambo banumva bambwira ngo yabaga mu nkambingo ya Kayindo muri ko muri Zaire nyine bongeye kuharwanira baragenda numva nyine wampaga inkuru n'inkuru ntabwo mbizi ambwira ko ngo ashobora kuba aba muri Afurika y'Epfo simbizi ariko ntabwo mbyemera kuko nta makuru nanjye n'uwabimbwiye gutyo.
Yabikubwiye vuba ahangaha?
We yabimbwiye kera ndashakisha ukuntu nabageraho ndabibura hanyuma ndavuga nti maze igihe rero ngiye nkunda kumva ijwi rya Amerika nkumva Gasaro kabuze nkumvaga na kandi nawe nkavuga ati mbonye izi nimero nanjye wenda bamfasha uriya mupapa ufasha abantu nanjye akamfasha akaba yanshakishiriza nkumva wenda ko uwo musaza wanjye kibaho.
Bizimana Philippe yakoraga muri Croix Rouge ku Kacyiru.
Yego.
Ageze muri Zaire yakomeje gukorana na Croix Rouge cyangwa se yivanze n'izindi mpunzi ntiyongera gukorana na Croix Rouge?
Umenya atarakomeje gukorana nabo hari yari imunda hari isanzwe ariko ntekereza.
Hanyuma uwakubwiye ko ashobora kuba ari muri Afurika y'Epfo hashize nk'imyaka ingahe abikubwiye?
Yewe ndumva hashize nk'imyaka nk'ibiri irenga. Niko yambwiye ariko sinigeze mbyemera kuko nkibaza niwe wabyumvishije wenyine se kandi abantu benshi ko bumva ijwi rya Amerika.
Hanyuma Nkuba na Rafaeli we ageze muri Zaire amakuru wamenye bari kumwe baratandukanye?
Na amakuru ntago nyazi neza niba bari kumwe ariko nawe yabaga muri iyo nkambi gusa amakuru numvaga bavuye bampa y'abandi bahungutse bampaga amakuru bambwira ngo iwe yari arwaye ngo ntago bazi ko yaba akiriho nyine nayo mperuka.
Ko Bizimana yakomeje akava muri iyo nkambi ya Kayindo agakomeza warayamenye ayo makuru?
Narayamenye nyine numva umutima wanjye njyewe unyakiriza ko wenda uwo Bizimana Philippe ashobora kuba ariho niko numva umutima wanjye mbwira kuko byanyatsemo cyane ndavuga nanjye ndajya ku Gasaro kabuze nanjye nshakishe numve ko hari ikintu byamarira niyo namenya ko hariho nkamenya ko hariho.
Jacqueline nyirabashyitsi umaze gushyingirwa warabyaye niba basaza bawe yaba Bizimana yaba Nkuba bariho bakaba bakumva niki wababwira muri kino gihe gito dusigaranye ufite hafi umunota umwe masegonda 45 niki wababwira
ndabonye ndabonye nababwira ko ni turiho ndewe na mukuru waje kwa mukarase bya Madalina na nasasa kandi se twasigaye mu bana 9 gusa hanyuma tukaba tukiriho ngewe ntuye igasogi mukuru wanjye wundi atuye aho ku Kagugu witwa Mukarase bya Madalina tukababwira ko tukiriho babishoboye rwose twabonana tukongera tukababona mu maso cyangwa tukanavugana.
Madamu nyirabashyitsi, ndagushimye cyane kuba ukunda ijwi rya Amerika cyane cyane kino kiganiro Agasaro ka Buraga. Ndagushimira rero ko washoboye kwihangana tukaba tuvuganye.
Nanjye ndagushimiye Imana iguha umugisha ubwo isaha y'Imana yari iyi ngiyi. Nanjye ntegereje icyo Imana izabakoresha. Murakoze.
Urakoze nawe.
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona. Wiki kintegereye
shaka gasaro kawe muzakabona.
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu myaka ya za 90 mu Rwanda hadutse abagira neza bagenda ku mirenge bashaka abana barererwa mu miryango itishoboye bakabasaba ababyeyi bakababwira ko bagiye kubohereza Burayi bakarererwayo babasezeranya ko nibakura bazagaruka. Icyo batababwiraga nuko abo bana babaga barangije kubonerwa ababyeyi bandi abana bagahabwa andi mazina witonze Verena ari mu batanze abana anze umwana witwa Habimana wavutse mu mwaka w'1990 witonze atuye mu karere ka Huye akagari ka Kimana umudugudu w'Ubwiyunge. Arashaka kumenya amakuru y'umwana we Habimana bajyanwe mu Bubiligi
bajyanwaga n'umufureri ari umufureri w'abanyanaga witwaga Fureri Remi yari umuzungu akatubwira rero ko ngo ari imfashanyo abana agiye kubajyana bakiga bakura bakagaruka wazili miaka makini ya hili wakadaro ngaro wakatiki yangu ngaro ujo kwa kuwa fashango ngo kwa kukwara wati nga kumute jereza lero na wa itai jendera itai jendera iti uru kurelo aza kuza hara alatazongo alatazongo gari wani kwa kaza za akatubira ngo mbabana barago akatuza ni mapoto akatuza ni wiki ngo wote barago nana aliko nini saha harabani harabaza harabaza
uwe muzungu vuga uzana bana ninde
nikwa Emerida.
Emerida za mu Rwanda
harijinaza harijinamo kovide sara itaraba harijinaza
aje mbere ya COVID mwarabonanye Imelda
ni aje abitumaho akaja mu yango kuba padri kuba kereziani bahati noneho akatumaho ni alpadri anabiranga araja biranga ku mukirizi hanyuma tukagenda akatugira ngo ni kwandi tukandi ati abarwanda yajyana akanadifotora akambaza n'amafoto mbuga ya mafoto mfite nayo yanzanye bayamuhaye noneho tukanamubaza tuti aba yazanye n'umusemuzi tukanamubaza tutese ubundi geraho buri mwana ahantu ari akatubwira ngo arahage tugategereza yazazira nuko tubayeho ntako.
Ko numva umwana wawe uzi amakuru ye ko wamujyanye umuzi kandi ko agaruka mu Rwanda akakubwira amakuru ye ikindi ushaka ni iki?
Nshaka se nana se aheruka kunyereza amafoto tugize n'icyera hakije nk'imyaka nk'icumi urumva ari genda avuga ngo wenda ntatubwize iki nana se ngo abandi yaba impamvu ntakisha abandi baraje abandi baraje ariko njyewe ntiyaje ntamba sinyumva n'amakuru ye sinarakiyeho.
Ese bagenda wamuhaye Imelda wamuhaye Fred de Rook wamuhaye nde umwana wawe
urumva ko wangu wari nka twanavuga ko ari wango wabatangaga ama imiryango yindi niyuzi aba yagiye aba ngari we wabagumanye
ariko Severina witonze nk'umubyeyi iyo ubyaye ugafata umwana wawe ugaha undi muntu ngo genda underere uba wumva yuko azamukurerera akazamugusubiza kubera yuko akurusha impuhwe z'ababyeyi uba wumva akurusha urukundo uba wumva ari ukubera icyo agomba kukurerera Wigeze gushaka kugerageza kuvugana n'abapadiri baho ngaho mwirango kugira ngo ubabaze amakuru y'umwana wawe aho aherereye n'uko ameze kubera ko nduza ko bavugana cyane na email d'adograph
abapadiri bamwirango cyane bo bakomunikana n'uwo emeri kuko niyo baje niho baturi hari umupadiri hari uwo mu mubiri akaba utwandika n'amabarwa ariko ninda yajyana ndasa yajyana
ndumva ufite amakuru ku mwana wawe ariko amakuru atuzuye asa naho acagase ku buryo bigutera impungenge hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika tuzagerageza kugushakira ducukumbure turebe aho umwana wawe ashobora kuba aherereye n'impamvu udahabwa amakuru nyayo ubwo ngubwo tuzakubwira nitugira icyo tumenya uzakomeze wumve ijwi rya Amerika uzahamenyera amakuru menshi
agasaro kaburaga
nkuko twari twabisezeranije Verena uwitonze twashakiye mu Bubiligi umwana we Habimana dushaka kumenya niba akiriho naho aherereye tugera ku ishyirahamwe ryamuvanye mu Rwanda ryitwa Urukundo rikaba riyoborwa n'uwitwa Imelda de Grasse twahereye ku mafoto twari twahawe na Verena uwitonze n'inyandiko zidasomeka neza ariko twifashishije abahanga turazisoma icyo dushaka kumenya n'amakuru ya Habimana ushobora kuba yarahawe izina rya Omario Imelda de Grasse naramuhamagaye Imelda de Grasse donc ni wowe rero umubyeyi wa Habimana Habimana meze neza
se Habimana
kuri Habimana oya mushake nyina wo mu Rwanda rwose mumbabarire
iki mark photos mfite amafoto ya Habimana na nyina nawe NDA main name is Venuste to Rwanda nitwa Venuste ndi umunyarwanda nkora radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kabura
Think Link program
Merci ndagushimiye cyane.
Urabeho.
Mwabyumvise ansaba ko namwandikira nkamubwira uwo nshakisha Habimana naramwandikiye rero ndategereje.
Agasaro kaburaga.
Umwana w'umukobwa yavanywe iwabo akiri muto afite hasi umwaka umwe yitwa Kambayire Teodetashize imyaka 31 ababyeyi be kandi ndasanze abakize na Jean Bosco Muvunandinda bakomokaga mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye akagari ka Nyumba umudugudu wa Gishamvu mubyara we Emmanuel Sibomana aramushakisha
umwana ndangisha yitwa Kambayire Teodete ni mubyara wanjye yatwawe na n'umupadiri bita Pristeri yavuraga indwara zo mu mutwe noneho mama we yararwaye mu mutwe ariko papa we yitwa Muvunandinda Jean Bosco
yego
yumvikanye na sogokuru yitwa Bwana Jean Baptiste kugira ngo bamutware Peter yaramutwaye amujyana mu kigo cy'imfubyi aho bita kwa Gisimbi Nyamirambo
ubwo hari muwuhe mwaka
hagati ya 89 ariko uwo mwana yari muto cyane ndakeka yari afite umwaka umwe bivuze ngo amakuru natohoje nuko ashobora kuba baramujyanye mubo bajanye hanze cyangwa se bishoboka ko yaba yarasigaye mu Rwanda ariko kubera ko bari bafite impapuro bari bafite aho bajyanye hanze n'abasize mu Rwanda nakekaga yuko wenda kwa ku muvandimwe bita Gisimba yaba afite ahantu yaba yarabohereje nimba baragiye hanze ko yadufasha wenda kugira ngo tumubone.
None se amakuru abagaragariza ko Padiri Pristiri yamujyanye kwa Gisimba na yahe haraga papuro mwabonye kanditseho k'umwana yasigaye kwa Gisimba?
Ikigaragara cyo muri iriya myaka twari tukiri muri analogi ariko turi muri mu gihe cya digitali. Icyo gihe ibintu byose mwese murabizi ko habagaho ikintu cyo cy'inyandiko nazo zitinda zitagize ahantu ziba zishingiye kubera ibintu by'intambara byabayeho. Ntabwo twakwemeza neza ko no kwa Gisimba bafite ibyangombwa by'uko byaba byarabaye ibyo bintu, ariko ni ubufasha turi gusaba kugira ngo tubone umwana w'umuryango wacu kugira ngo agaruke mu muryango wacu. Natwe turamwifuza, turanamukumbuye. Ni muri urwo rwego rero tuba dushaka ubufasha. Amakuru nabashije kubona jyewe nari mutoya, amakuru nabashije kubona ni uko umwana ageze kwa Gisimba. Maze kumenya ko yagiye kwa Gisimba menya yuko hari abagiye hanze n'abandi bagumye mu Rwanda, ariko byibura byagize ishusho y'ukuntu uwo mwana.
Mbere yo kushakishiriza hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga, hari ahandi mwigeze mugerageza kujya gushakishiriza uyu mwana Theodeta Kambayire?
Jyewe Sumani Manuel mubyara we nageze kuri Croix-Rouge imbere cya kwimufasha birabura, hanyuma ngerageza gushaka ku nshuti uwo mupadiri bita Pristeri kugeza nanone barimo aramfasha, ariko ntabwo ndi bumuvuge amazina, ariko nanone ndabizi ko arimo aramfasha. Ariko narakomeje gushakisha umuvandimwe wanjye, amaraso yanjye mu bushobozi bwanjye bukeya naragerageje. Niyo mpamvu nagerageje kuvuga ngo reka ngeze no ku Ijwi rya Amerika ndebe ko nagerageza nkamubona. Najya gushaka amakuru yawe, nabanje kubaza nimba byibura uvuga Ikinyarwanda kubw'amahirwe nsanga uri uw'iwacu, wamfasha byanyorohera. Niyo mahirwe nagize rero.
Ubwo mbwira ko amakuru ufite yamugejeje kigo cy'imfubyi cyayoborwaga na nyakugendera Gisimba, ndagira ngo ndebe ko nabona umuhungu wa Gisimba, hanyuma nkamuguha mukavugana tukamubaza kugira ngo turebe yuko hari amakuru yaduha. Turi kumwe hano ku Ijwi rya Amerika, ugume hafi mushake, hanyuma ndebe ko namubona mukavugana.
Yego, urakoze cyane wafurati.
Shashwa Gisimba.
Oye, ndakumva.
Komera cyane, uri hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Nari nguhamagaye kubera ko ndi kumwe n'umuvandimwe w'umwana ushobora kuba yaranyuze mu kigo cy'imfubyi cyangwa kugendera Gisimba, ni papa wawe. Uwo turi kumwe ni Emmanuel Sibomana, ari mu karere ka Huye, arashaka umwana witwa Theodeta Kambayire. Nagira ngo mpe akanya Sibomana usuhuze uyu muhungu wa nyakugendera Gisimba na witwa Gisimba Francisco. Emmanuel Sibomana arakumva, ari hano ku Ijwi rya Amerika, musuhuze hanyuma umubwire icyo wifuza kumubaza.
Yesi, muvandimwe wanjye Francis.
Urabo Sibomana?
Urabo neza?
Yego yego, numvise uko Venus atangiye ikiganiro, nagira ngo wenda umubwire ibyo aba ko yazagerageza gukomeza kukosa.
Yego. Kambayire Theodeta ni umwana muto cyane wagiye mu kigo cyanyu ajyanywe na Padiri Pristeri. Noneho intambara ibaye, mugira bo muhunga na mu makuru make yamfite, abandi basigara mu Rwanda. Njye ni mubyara wanjye, ariko twasigaye turi nk'abantu batatu bonyine mu muryango wose. Naje kumenya amakuru yuko ya Padiri yamwinjiranye mu kigo cyanyu, ariko kumeza kushakisha makuru n'ubundi kirebe gumako yagumye mu kigo cyanyu mugiye kubahungisha nawe mwamujyanye ashobora kuba yaragiyanywe hanze cyangwa yaragumye mu Rwanda.
Ninde wakubwiye yuko umwana yazanywe kwa Gisimba? Ninde wabikubwiye?
Ni ba mama wacu babiri turi kumwe.
Nibo bamuzanye?
Oya, amakuru yose sokuru yari yatanze.
Ikindi kibazo nabaza, hari ubwo rw'umugirwa ye muri iyo minsi yari kwa Gisimba abana babaga bafite imiryango yarabasuraga. Ni ukuvuga ngo hari ubwo umwana yabaga ari imfubyi ariko afite nka se wabo cyangwa afite nka nyirasenge cyangwa afite nka babyara be cyangwa se afite n'undi muntu ushyigikiye umuryango bajya kugusoza umwe wifuza gukomeza gukurikirana uwo mwana. Abo bantu bashobora kuza bakabasura. Hari umuntu waba yarakubwiye yuko yamusubiye mu kigo akabona n'amaso ye ari mu kigo?
Amakuru mfite yizewe kandi no kugira ngo agere aho umuntu wamusinyiye wa nyuma ni sogokuru bita Bwana Jean Baptiste.
Ikindi gituma nkubaza uko iki kibazo nari nacyumvise noneho mbaza abana bari mu kigo mu gihe cy'intambara na Jenoside, kubera yuko njyewe nari mukuru wo gatoya nashobora kutamenya umwana w'imyaka ibiri menya amazina cyangwa ku myaka itatu, ariko abana bari mu kigo b'abangavu n'abandi bana bato abari bato y'icyo gihe ubungubu babaye abagabo n'abadamu, biragoye kugira ngo bibagirwe umwana mutoya nubwo bwose hashize imyaka 20. Abo nabashije kubaza bambwira yuko iryo zina rwose bataryibuka.
Birashoboka yuko bashobora kuba baramuhinduriye izina kubera ko yari mutoya kandi birashoboka ko nta n'ikinyarwanda azi.
Reka mbivuge gutya, mu bisanzwe nubwo bwose atashyiriwe wayoboraga ikigo wakiyoboraga ni mukuru wanjye.
Yego,
umwana wese wabaye kiriya kigo yewe naho mukuru wanjye yagira amazinda y'umuntu umaze gukura nubwo bidakunze kubaho, usanga abana bose babaye mu kigo abibuka. Icyo twagenderaho niba koko umwana arabaye mu kigo, amaherezo hazaboneka umuntu umuzi, kuko ntabwo navuga ngo yagiye ahanaha ntari nanabona umuntu unyemeza yuko yabaye mu kigo. Iyo niyo ntambwe ya mbere dukwiye kubanza gutera, tukabaririza umuntu wese wabaye mu kigo muri iyo myaka ko yaba yaramenye umwana witwa Tudetse. Niba uvuga ko bamuhinduriye izina, ibyo byo ntabyo nzi, kubera yuko abana babahindura amazina bakize mu bihugu by'abazungu. Noneho ya miryango ibakiriye mu bihugu by'i Burayi ababyeyi kugira ngo bagire amazina yabo bakabaha amazina y'imiryango yabo. Icyo ni cyo wenda twaheraho tukazabanza tukamenya neza niba koko umwana yarabaye mu kigo. Nagira ngo nkubwire ko muri 1994 mu gihe cya Jenoside nari ndaho ngaho mu kigo. Icyo nibuka ni uko ako kanya mu byumweru byakurikiyeho cyangwa mu mezi yakurikiyeho nta mwana wigeze ava mu kigo, ako kanya ajyanwa mu bihugu by'abazungu. Jenoside yarangiye ku itariki enye z'ukwa karindwi, ibyo ariko nabivuga, 1994 barabanza batwimurira Nyehera muri SOS ku Kacyiru cyangwa ni muri Croix Rouge sinibuka neza, ariko babanje kuducumbikira hariya ku Kacyiru iminsi mike nk'icyumweru, hanyuma bagarura abana mu kigo na mukuru wanjye wabayoboraga. Njye ntabwo nagarutse mu kigo nasubiyeho nari nicumbikije. Ariko makuru mfite ni uko icyo gihe nta mwana wavanywe mu kigo cyo kwa Gisimba ngo ajyanwe mu bihugu by'i Burayi by'abazungu, ahubwo hari abandi bana bari baravanywe mu bindi bigo cyangwa se banyujijwe kwa Kisimba bagiye ariko batari basanzwe ari abana babaga mu kigo kwa Gisimba mbere y'intambara. Abo hari n'abagarutse mu Rwanda bavuye za Amerika, abenshi ngo bavuye mu Butaliyani, ariko amakuru numva afite kugeza ubu ngubu ni uko nta mwana wavanywe mu kigo. Wari usanzwe mu bana 60 babaga mu kigo mbere y'uko Jenoside waba yarajyanywe hanze, kuko urumva ko mbere y'itariki ya 6 z'ukwa kane 1994 ikigo cyari kirimo abana bari hagati ya 40 na 60, kubera yuko ikigo cyari gifite ubushobozi bwo kwakira abana batarenga 60. Niba rero yari kuri abo 60, byantangaje yuko abo navuganye nabo bari bahari icyo gihe iryo zina batashoboye kuryibuka. Ariko twakomeza tukabaza hari n'abakozi bakoragamo unaba mama bakuru n'abasaza n'abakecuru ndiko nabivuga urumva umuntu wakoraga mu kigo afite nk'imyaka 40 ubwo nzegera n'umukuru wanjye numve niba ashobora kubyibuka ndumva icyo navuga.
Urakoze cyane mwese, mbashimire cyane kuba muje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo dushakire hamwe Theodeta Kambayire. Ndabashimiye cyane, mugira amahoro.
Murakoze Venesti.
Jean-François Gisimba amaze kwandika igitabo mu Gifaransa yise La où il y a de l'amour, il y a de la place. Mu Kinyarwanda muntu agenekereje yakita ahari urukundo nta kihabura. Jean-François Gisimba avuga impamvu yanditse iki gitabo.
Mu by'ukuri umurage w'ukorera abana b'imfubyi yorohere kuri sobukuru. Numvaga rero nifuza bitaguma aho ngaho gusa, n'abazadukurikira bazamenye ko biriya byashobotse kubera yuko uwo murage wari usanzwe uhari, iryo zina ryari rihari. Ntabwo abantu barokokeye iwacu kubera twibuka twavaga imiti gatatu, ahubwo abantu baharokokeye kubera yuko kenshi cyane iryo zina ryo ryatutabaye. Umva rero mufitiye umwenda.
Ubuzima bwa Pierre Chrysologue Gisimba n'umufasha we Dansi Damu Kamanzi bafatanije inzira yo kurerera Imana n'u Rwanda. Tuzabugarukaho mu biganiro byacu bitaha hano ku Ijwi ry'Amerika.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 5 umwana w'umuhungu Ndikumana Eric ukomoka mu karere ka Kamonyi agiye gushaka akazi ko mu rugo i Kigali ku Muhima bifashijwemo na se wabo Musabyimana. Umukoresha we ushobora kuba akomoka mu gihugu cya Uganda yaba yaramwimukanye mu mwaka 2018. Nyina wabo Kasin Damokasiza aramushakisha atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Mugina akagari Kambati mu mudugudu wa Mikamba.
Uwo mwana twarabanaga mu rugo aza kuza gukorera aho ngaho i Kigali, akorera ahantu hitwa Igikoni. Umuntu yakoreraga aza kwimuka ngo ajya mu Bugande. Ubwo rero amaze kujya mu Bugande umwana ntabwo twongeye kuvugana, twategereje amakuru ye turayaheza.
Uwo muntu yakoreraga yitwa nde?
Umuntu yakoraga rwose ntabwo nabashije kumumenya. Uwo mwana yari yarajyanywe na se wabo ubundi. Se wabo nawe ari i Kigali witwa Musabyimana. Amaze kumujyana rero bamurangira akazi aho hantu i Gikondo, ariko siyambwira umuntu yamurangiyeho uwo ari. Barabana n'uwo muntu, umwana akajya ampamagara kuri telefoni tukavugana. Nyuma rero uwo se wabo aza kumbwira ngo uwo muntu yaramwimukanye ngo amujyana ngo mu Bugande barimukane. Ubwo amakuru ya se wabo nawe ntabwo nongeye kuyamenya, hamwe n'uwo mwana ntabwo nongeye kumenya amakuru yabo.
Wigeze nari mutekereza ko ushobora kwifashisha inzego zikwegereye kugira ngo uzibwire ko mwabuze umwana?
Ubundi uwo mwana njyewe Mukansizi, njyewe ndi nyina wabo, ubundi ntabwo ndi mama we, ndi nyina wabo. Naho mama we ameze nk'umuntu, mbese akimara kubura uwo mwana mama we na papa we babaye nk'abata umutwe, papa we yarabaye n'inzererezi nta n'ubwo tuzi n'ahantu ari. Amaze kumva ku Ijwi ry'Amerika barangiza abana, njyewe mfata mama we kugira ngo ndangize uwo mwana.
Urakoze cyane kuba wizeye Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Tuzagufasha uko dushoboye, ukomere.
Nzamusanga Imana yabaho umugisha, tukawusangira rwose nawe akagira umugisha mwinshi cyane. Kubera yuko uwo mwana aratubabaje cyane na nyina, byaduteye agashyime cyane rwose.
Agasaro Kaburaga karabonetse.
Ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga ni hano tugisoreje. Nongere nisegure kuba ntashoboye guhamagara, mbasabe kwihangana nimero zanyu nzikurikiranye uko nazihawe. Mbijeje ko mufite umwanya ukomeye kuri iyi radiyo yanyu no mu mutima wanjye. Ndabazirikana kuba twavuganye nabo dukomeje ubushakashatsi. Mwese abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga, niba umwana ushaka kishwa musanze mumuzi, ntimuzi yaze muduhamagare mudusangize inkuru nziza, dutume ababyeyi n'abana bongera kwishima. Mugira amahoro, nyarukumwe na Venuste. Nishimiye Imana.